ke kanisa mbasabye mutwale bino byenyima bakyala basumba mbasabye muyigirize eggwanga okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga nalimanyi biwandike envumbo byamala kutukako nembitegeera buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye yeka naye omusirwa jabya n'emikono gye neyewana buli kumakyakera mu kusabiriza ebikolwa bye byakusaliriza n'emikwano gy'olina gyekaliriza be mu bufumbo bwe teyegayirira
kutoka kwa Bwana mwanamke mwenye hisia kutoka kwa Mungu mwanamke ni tabia shepu ni majaliwa wengi walinyimwa tabia shepu kabarikiwa mwanamke mwenye hisia kujenga nyumba yake mwenyewe mpumbavu ataivunja na mikono zake mwenyewe yeah.
Okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga
okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga
ekanisa mbasabye mutwale bino byenyima bakyala basumba mbasabye muyigirize eggwanga obufumbo ndaba buweddewo amaka gamenyeka buli lunaku obwavu bulumbi abafumbo nsabye muyige
mwanamuke ntabia shepu ni majaliwa wengi walinyimwa tabia shepu kabarikiwa mwanamuke mwenye hisia nyumba yake mwenyewe mpumbavu ataivunja na mikono zake mwenyewe yeah.
Okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga
okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga
okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga
okuganja kulimba obulungi bwote buliko kyebugasa naye omukazi yatya mukama yanatenderezebwanga